Kumekucha, I'm no longer sleeping in my sofa. Kumekucha, I'm no longer sleeping in my sofa. Kumekucha, I'm no longer sleeping in my sofa. Kumekucha, I'm no longer sleeping in my sofa.
Oh, aye, aye. Kula ugaone, kula uyaone. Ule chakwako pigwe matori loli. Waike wachuki na chakwako mwenyewe. Kishe your friend ngenye la mukani msizifele. Slowly zicollect, gonyo dislocate. Zilocate, ziconnect, ziprotect. Zilole, zilongoze, zikombole. Zivoyeru ndafika usiremerwe. Unachopanga nyamaza. Privacy is power, ambataka mamanya. Slowly but sure, richa na kufanana. Be yourself, herezana, la usikale wazana. Lamukani, save your energy. Upata kiwi sasa unalazimisha nini. Wafikiri wafikiri oli ya chwaka pindi. Viwache mazo gambere usinonge time. Manyamuzi.
Kumekucha, I'm no longer sleeping in my sofa. Kumekucha, I'm no longer sleeping in my sofa. Kumekucha, I'm no longer sleeping in my sofa. Kumekucha, I'm no longer sleeping in my sofa.
Black Beats.